ella. That crown records. Melody life. Pulia kufa. Na ya galandochi kukamba. Na ya tenkotia. Yo tunda besava. Te wasobo la kuhita tachika. Ngate wali akula. Medicine full of vitamin, and your vitamin full of energy. Iko muri ango ngo, ndeza mkwano, bohulira kumkona. Guna ongo, mkwano mbunia. Iko muri ango ngo, ndeza mkwano, bohulira kumkona. Guna ongo, mkwano mbunia. Kuzini sama zina kabe inando. Wemba sina kula bo. Wali chinsanyu sana melazo Chobola wabulika sera Nkonko na muli angogo Obuburu njogwa na kuwa salare Wali na kufuna salare You deserve a paycheck Buli mwezi for your beauty Liku muli angogo Ndesa mkwano Buhuli lako mkona Gula onko mkwano mkwia Liku muli angogo Gaga kwe guya Ebola bankwe fasa Obulonji buwe wande ngula Gaya ma medicine Brade bukula ya mpanikinga Ya medicine full of vitamin Enyo vitamin full of energy
Obulonjo sana kuwa sarare Wali na kufuna sarare You deserve a paycheck Uliwezi for your beauty
Melody life.